ufuna ukuphasa miso hambo lwami nawe sengaba umama ngokumbekezelela kuze kufike la ngiyazi baningi abangcono kunami kepha wena ukhetha ukuhlala nami lokuthwela uthayela kunoboya hlala wazi izifiso zakho uzozifeza nami ngifuna uyonyathela emagcekena kobaba mkhulu ngokusemthethweni ungukhethekileyo kuzo zonke izintokazi okwenza kimi abandeli bani ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ungazisoli ngokhetha lensizwa eyimi
Oh, yeah.
Send the tattoo on me, son, there's a juice.